name. Mungu wangu, ona kidogo lichonjalia mimi. Kuna watu wanakerekwa, wanaumia ya Kondo sina kavyangu, nashi nyumba kupanga. Sanki jenga itakwaje, matanweke ya sumu, matani uwa mimi Siku zifanani, kesho yangu yaja, oh yaja. Nitanunua kandinga, wale wataka unipinga, so pandeshi. Chochote kirusha mshale unadunda, na ndo mana mina dunda tu, nalindwa na baba niponga ngari na siogopi chochote kirusha mshale. Buku yangu, niko happy. Kisi chori ziki na chana nacho. Dala yangu, buka yangu, shati langu niko happy. Kisi chori ziki na chana nacho.
From SureLoaded.com.